Hey. Kwamba. Vele kwamba. Kwamba. Vele vele kwamba. Esplashe vele kwamba. Ay, vele kwamba. Esplashe vele kwamba. Kwamba. Esplashe vele kwamba. Lomntwana umoshele isikhathi. Ngwaku kwamba. Ay, umoshele isikhathi. Moshele isikhathi.